chumba cha ufu chibera chitone chenyini situde miziki na mbali ebintu ebyajjula essanyu mwaba manyi okukyakala muzine mwolye ku nkoko kyendalabyeze basebo akuzunza buli olukya ekisinga kumwepera tolemera bwotyo mu kkubo tukoowa nnyeno mukola gw'oyagala omumatize n'ensimbi okuzimuwa mubeere wumu nga yemmami takwatiddwa enaasonyi n'akwana budoteri yasasula ewapangisa bwenoobaawo nga bizigo amatampozi na mmere n'afunayo n'owangoye n'abafuga nga muwera munaakola kinga lyekkubo wennalabye ebyo basebo sipaaki nga mu bulumi kanninye zisimbula ng'ate mbaamu mu kkubo akanneewonye ebbabe mbakyuse ng'akatingoye oyambubira nze saawasa n'abakazi kati nkumo
tosirajjamu mu kkubo baaba tokaddiyanjola by'ovugamu ebyo byakoma onadda nje ebyo byafala tosirajjamu mu kkubo baaba tokaddiyanjola by'ovugamu ebyo byakoma onadda nje ebyo byafala
bibi byatenda kaakati abanjagala nze munfune bw'osulayo akawiikisi nesaaladde ku nkata kibeera kirungi bannyabo banakuulo nga yenkola n'esanyusa omubiri gwo ebipya biveeyo wateri n'esulira eyo wappeke okufumba obwakatisebo n'omuwasa okumufuga oyo yampozi mu nkomyo n'abafaako nze kaakati n'abakazi kati nkumo kankwana oba endaba owewakasiri ekkula wakyanaalaba ennaku n'esulira eyo mu kkubo kamuleke okumuwasa gwanjagala ofunye ekkubo abamanyi nga yenkola ndimuwulunze bannyabo eyeekakasa mu byakola litayo ntooba n'ansonyi owekayambula akale n'ensigaza mmwe babbali mwenninye ezisimbula ng'ate mbaamu mu kkubo fiira kikugwe wapeke inyumya ky'omutookale sisibajjamu mu kkubo aboogera n'aba waakale omulwadde tataaliza asala gw'abaana obajja luddawa badde ffenna ly'ekkubo ab'emimu egyabulw'ensonyi kiba kibimwedde ku mpisa seruganda obulwadde bwabuna buli wamu naawe kennyini ndeekaana okuukira enjuba abageya mwatamakale mu mulwadde afuuse n'emimwa naawe oli mulwadde kyannaku siteese n'eryawo ku bbeti yakafaako akajjula essanyu oli wa ngeri kyatatenguka weeyagala ensi eno yakuta siyomba abange munfune nyigira kyabaagalwa kale nga kitaffe Eva n'Adamu babeeba mwakoowa yannyuka leka nti ebbanja mu kkubo munnawasaana enkoma kale gw'omwesunze ndi mwawufu kangwesokkira ku bali abawala ndyokke bannyabo omukutu sireegamya nkuba ndi muwulwera mbakakasa anjagala si ku byakyuba
tosirajjamu mu kkubo baaba tokaddiyanjola by'ovugamu ebyo byakoma onadda jje ebyo byafala tosirajjamu mu kkubo baaba tokaddiyanjola by'ovugamu ebyo byakoma onadda jje ebyo byafala
bannyabo n'ayitawo n'obulomulya akwana tebamukaayanya bakkiriza kuwe ku ssanyu ng'odda ate nno mu bino tugendewo banno kaakati oweekaaka amanyanzise kiki owasaanyuumirwa essanyu muleke ffe abaayinga enkola tetuusibajjamu mu kkubo n'ebiwala tebiitukaayanya bitwagala okuukira ennusu owaana ssole mu bino okuzeemu taata mufune ne by'olabyeko ebyo biimala otawasa obaawo kikule n'obuvumu nga totya nsozi weekakasa mu by'okola okuze n'obukodyo oba wabuyiga n'okuvuga wakyusa mu jjiya naye omuto olimba kasiru ne bw'owasa teewa bagezi emmeemeere kutawuka by'otamanyi taata yenkumo okoze otya okuyiga enkola ze ndi muto ssaasibakkubo Newe mpuna tama nyikari Muigiriza baonga izi Ozanya mpira yesoka Ozanya mkaga na satu Newagwa watenda lalala Kumine mji unzi koiga Aba fumbo mfone pere Siba unye ya wasasuri Watione ya fumbirwa Bikumuru ata siba kubo Nerero vyeyo wasebo Nedire masa kanyabo Kanyikanja galandi mjubo Tulida mbaye wako
Si la